mina ngithethele. Mina ngiyazi lutho, ngithetheleni.
Thula, thula mfana wami. Sazohlala la.
Hey mina.
UDisemba.
Ukuphi umalizo?
Sina basibangela umsindo la.
Ishoma.
Sha, sha, ishop. Sha, sha,
jaleyo we. Tele, jaleyo we.
Malanga was a December's